CKMusic.com.
C'est Bobo Sojolan, t'es ton captain. Ouais, tu es psy. Wake up, induka kanda kusawa la chingomba, bashina na bakuna koan chesto dreams. Wake up, induka kanda kusawa la chingomba, bashina na bakuna koan chesto dreams. Wake up, induka kanda kusawa la chingomba, bashina na bakuna koan chesto dreams. Wake up, induka kanda kusawa la chingomba, bashina na bakuna koan chesto dreams. Wake up, induka, wake up, induka, wake up, induka koan chesto dreams. Wake up, induka, wake up, induka, wake up, induka koan chesto. Jei, kanda kutuwa makokwa Wakonu mwoshu ufuko kuwa na kukoka Kanda kusoba lila uweba hinduka Kutuwa minina FP mbae wisauka Masu kanda kuzomboka Watela kakupirira na kwa lumuka Wakusanga, waka kukuhana linoka You are blessed having me owe unatoko Jei, ambo yosef ononoka Nifuche limbae kanikeri na lumuka Awake chima kumbi aze awaka kuluka Wake up, hinduka tela kupala uka Ye watoma kumusenge kwa tangi mbufuka Safuka, kanda kutome nina ndoka Kanda kusawari na china na wakufuafuanya Fetch water wall, zunda na kutambaya White Kanda kusawara chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, hinduka Kanda kusawara chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, hinduka Kanda kusawara chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, hinduka Kanda kusawara chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, hinduka Wake up, hinduka Wake up, hinduka Koan chesto dreams Wake up, hinduka Wake up, hinduka Hinduka Koan chesto dreams Wake up umuntu wanga life ini kondewe life ini maso life ini aso John Senga vwachewe chase your dreams Wombo kurusha mune 626 Ala life yari kaba iwe life yari tana Wake up umuntu wandi hadana vena Pano pachalo mtu wafu ni kolimba Gati wagona wagaisi watandiza Destiny yako mulungu ndiye haziva So limbi kila one day usakafika Wasagonelela iwe wasagonelela Tamangisa mabine one day usakawina Say Bobo Sojolan Wake up, induka kanda kusawa la chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, induka kanda kusawa la chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, induka kanda kusawa la chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, induka kanda kusawa la chingomba Mashina na wakuna koan chesto dreams Wake up, induka Wake up, induka Wake up, induka koan chesto dreams Wake up, induka Wake up, induka Wake up, induka koan chesto So dreams are key. Get your captain. Say Bobo Sojolan.
On the track.
Yeah, can you kill a man? Gana, gana, get a man. Gana. Double up team jazz in the building.
AKB Entertainment Music. CKMusic.com.